dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohoje bakunze kiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano I Washington muri kumwe na nge Etienne Karekezi ikiganiro cy'umunsi turibanda ku kibazo cy'amakimbirane n'intambara bibera mu gihugu cya Ethiopia kuva umwaka ushize ni ikiganiro mugezwaho na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe uri hano I Washington
kitiba kunzi mukomeje gutega matwi radio ijwi rya America ivugira na Washington DC ndabasoje kandi mbifurije kugira umunsi mwiza hashize umwaka urenga muri Ethiopia hadutse intambara iheriye muri Tigray kamwe mu turere tugize iki gihugu gaherereye mu majyaruguru iyi ntambara yatangiye ku itariki ya kane z'ukwezi kwa 11 ubwo Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed wahawe igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel muri 2019 yatanze itegeko ko ingabo za Ethiopia zijya gutesha abarwanyi b'umutwe wa TPLF ubwo bagabaga ibitero ku bigo bya gisirikare bya leta biri muri ako karere ka Tigray nyuma yaho ibintu byahinduye isura mu buryo bwihuse kandi butari bwiteguwe na leta kuko uyu mutwe w'abarwanyi ba TPLF wahise usa nk'ushoje intambara kuri ubu yamaze no kugera mu tundi duce twinshi tw'igihugu aho banarwana ubu berekeza mu rwa mukuru Addis Abeba akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi kemeza ko aho ibintu bigeze ubu bigoye kumenya niba hari icyakorwa ngo ibintu bisubire mu buryo biciye mu biganiro iki kibazo cy'umutekano muke urangwa muri Ethiopia cyatangiye ryari nabahe bategetse bo muri kanya karere ko mwihembe rya Afrika bavuga muri iki kibazo iyi ntambara ishobora kugira ingaruka ki mu bihugu byose byo mu karere k'ihembe rya Afrika ibi ni bimwe mu bibazo abatumirwa bacu baza kugerageza gusubiza muri iki kiganiro twabatumiriye Chondo Gervais umunyapolitiki wabaye muri Ethiopia igihe kirekire dutumira kandi na Jean Damascene Hakuzimana umunyamakuru ukurikiranira hafi politiki yo muri Afrika njubageza iki kiganiro nitwa Tim Harris Shimwe Bahikaze reka mere kuri Chondo wabaye igihe kirekire muri Ethiopia abanze aducire ku mayange gato ku mateka yaho iki kibazo cy'amakimbirane cyaba cyaratangiriye
Tim urakoze cyane icyo kibazo cya leta ya Ethiopia n'icy'abatwinya n'ikibazo ku mateka ya Ethiopia ndashaka kuvuga ko igihe cy'ubwami umwami w'abami Haile Selassie yarimaga icyo gihe uko bintu muri na Mengistu aya na yariya noneho muri iyo periyode hatangira ubwicanyi budasanzwe bwabaga mu mujyi wa Addis Abeba ukajya ugasanga ibirambo hirya no hino wacyo ubwo rero hari ukuntu umuntu wari inshuti y'uriya witwaga Mirese Zenawi nawe yavuye muri ibyo ngibyo Mirese Zenawi akaba akomoka muri Tigray ahita asubiranye gutangiza intambara yo kugira ngo batake nabo mu Rwanda ariko ubwo ngubwo akajya gutangiza iyo ntambara hasanzwe hari n'indi ntambara iri hagati ya Eritrea na guverinoma nyine ya Ethiopia bo bashaka independance uretse mbese n'indi ntambara yari yatangiye muri 1962 noneho ubwo bari bari ari bo muri Tigray bagiye gushaka guhirika ubutegetsi baza kugira aho bifatanya n'abo muri Tigray bakifatanya kubera iki kubera ko burya uriya perezida wa Eritrea witwa Sateroki aba mubyara wa Nyakubahwa kimwe na nabyo n'abantu batakunda kumenya nuko buriya ururimi ruvuga ruvugwa cyane muri Eritrea ni Tigrinya ni ukuvuga ikirimi cyo muri Tigray ntabwo bafite ururimi rwabo bwihariye ururimi rukomeye ni Tigrinya wenda akaza n'icyarabu ubwo rero mu kurwana bose barwanya guverinoma ya Mengistu Haile Mariam baze kugira kumvikana barafatanya baza guhirika ubwo butegetsi bwa Mengistu barafunga ava muri Ethiopia kubera ko barimo n'abavandimwe bakomeza gufatanya ubutegetsi burakomera kuko bari bumvikanye ko nibamara gufata Addis Abeba iyo independence ya Eritrea bazayihabwa ntabwo rero kuko byarakozwe ubutegetsi bwifashishije muri 1991 hanyuma Eritrea itangira gukora nk'igihugu kigenga ariko bagomba gusaba akamaramaka yabaye muri 1993 hanyuma ku majwi menshi nibwo abo ba Eritrea babonye ubwigenge ni gutyo rero byaje gutangira imbarutso ikaba amatora bw'igihugu cyose n'intara zose ariko ubutegetsi bwa bw'abaminisitiri b'intebe baravuga ati turi muri covid ntishoboka tubariza ko amatora nako covid igabanuka amatora akabonako abandi batera imbere baragenda baricurira ndavuga bo muri kigali basuzuguye ngibyo bya leta yabyitabye umujinya urazamuka gutyo nibwo batangiye ndetse n'imbarutso yo kugira ngo intambara itangire hagati yabo bamwe bavuga bati muradusuzugura abandi bati turigenga dufite utonomiye ntabwo dushobora kuba mwabuza mu mwaka uza kugira ngo turabyara ibicano ngayo nguko muri uko kurwanya rero natangiye mbabwira ko tuje na eritereya bafatanyije guteka ubutegetsi bw'abanyagisitu baza guswana ari abavandimwe bakojeje inkwi z'ubundi eritereya iragenda ijya kurwana ku ruhande rwa guverinoma ya gisabeho bose bafatanyije kuri ibi ngibi bya tigwe nabyo ni bituma gakomplike ubwo intambara abaturage nibo bashyirwamo n'ibyandi bakubwira ngo iyo ngo zirwanye ibyatsi n'ibyo binababarira abaturage bicwa n'inzara abandi barafunga abandi barapfa bakamusatu b'amasasu ndetse hakaba n'abandi bo kujya gukora abantu ubwoko bwabo kandi ibyo byose bikaba ku mpande zose ngiyo muri make intandaro yabyo y'abantu bahoze bivuye bafatanyije y'abantu baje bagashwana n'abantu ubutegetsi bwagitse ugasanga bumvikana n'abo ngabo bandi bahoze batwanye biba bikomera aho ngaho ubu rero ikintu kirimo gikomeye ni uko nanone nk'abo muri kigali bafatanyije n'indi miti n'imitwe y'abarwanyi n'ikintu cyitwa urere ni ukuvuga ni front de liberation de l'homo kandi ari nabwo bwoko buriya minisitiri w'intebe akomokamo ndetse nabwo nababwiraga ko ari bwo bunini bane ariko nyamwinshi niba ariko ntabyo tugerageje n'andi moko aba ahari kuri kigali.
Urakoze Cyondo kuri iyi nshamake y'amateka uduhaye. Uvuze ko Meles Zenawi wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Ethiopia akomoka muri Tigray kandi ari na mubyara wa perezida Isaias Afwerki perezida wa Eritrea ndetse banafatanyije kurwanya ubutegetsi bwa Addis Ababa icyo gihe buyobowe na Mengistu Mariam. Hari amasezerano azwi abategetsi bombi baba bashyizeho umukono y'ubufatanye
bari barasabye abo bategetsi Addis Ababa kandi aribo baturuka muri Tigray yaba uko kugira ngo bigaragare ko ntawe uzaza kubatera cyangwa se ngo bahutaze babarekira imbunda nyinshi zishoboka zose imbunda zikomakomeye bazisunikira muri Eritrea agarantiyo kugira ngo hatazagira ubatera hagati aho ngaho ndetse bagiye gushyiraho no constitution nshya no kw'itegeko nshinga rya Ethiopia bazanamo n'ingingo ivuga ko n'ibintu n'izindi ntara n'andi mbaho moko ashobora kuba yakwigenga ko ashobora moko yo muri Ethiopia kuko burya ni benshi ngo bakubwira aho bita amahara bakakubwira aba urumo nibo benshi cyane kurusha abandi bose bakakubwira desafage bakakubwira abo batigre n'ibindi byose.
Cyondo, reka twibutse abumva ijwi rya Amerika ko Tigraya ari akarere kamwe ko ka Ethiopia gaherereye mu majyaruguru ari naho iyi ntambara turi kuganiraho yatangiriye umwaka ushize mu kwezi kwa 11 twumvise amateka ariko nagira ngo ahangaha nkubaze Tigraya ikura ubushobozi hehe ku buryo ishobora guhangayikisha leta kano kagene
iyo regime yo muri Tigray iyo wowe n'abantu bakomoka muri Tigray bava muri cya kintu cyitwaga Front de Liberation de Tigray ntiyakibona imfashanyo zose izibonye nk'icya kabiri cyangwa birenze ikagenda ijya guteza imbere intara ya Tigray ari uguteza imbere iterambere ryayo risanzwe ari no gushyiraho igisirikare gikomeye nimara gutyo bagenda babikora gutyo noneho rero hakaba hari akantu k'akarondorondo kitwa umujyi witwa Badme Eritrea ikavuga iti nuwacu Tigray kuko ariyo ifatanye na Tigray nabo bakavuga bati nuwacu bimwe ibyo bintu byose nagiraga ngo ni nko guterana umubyara bigitangira bakagira gutya bakabita ko ari ba agame mundi naho ni teritwari wa guti ni nani niho gatoya ajya kwigira aho ngaho Tigray ariko iyo baravuga ngo ni ba agame babaga ni nko kubasuzugura kubabwira ko ntacyo bamaze bati mukazi kwita turashaka ba agame kandi twarafasha Addis Ababa bati namwe iyo tutayibafasha ntabwo mwari kubasha kubafata batangiye gusaba n'ibintu byo gutera mubyara no guterana amagambo umunsi umwe iyo Eritrea iza gushoboka mu ntara ya Tigray ijya kubohozwa mu mujyi wa Badme rurambikana zinakubwira abantu bari abavandimwe baba bandi bateye ubwoba abantu barapfa ndetse hazamo abantu baza kubahuza ari umuryango w'ubumwe bwa Afurika ari umuryango w'abibumbye ndetse haje no kuzamo iki gihe hajemo u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga nabo bahe ntagahunda yo kugira ngo bagarure amahoro yabo ariko bayiza no gusanga abanyifite ntabwo cyane
aho urangirije niho nakomoje Jean Kare nkubaza niba ari amasezerano abatigreya bagiranye na Eritrea y'ubufatanye none byarangiye ari bo basubiranyemo
ubwo rero intambara yarakomeje biza kugira ngo barijyana muri arbitrage nakuvuga kujya kubashaka muri bira byarahe kugira ngo baze kureba uburyo bahunga muri ibyo barimo byo kugunga ndika naho bidafashe bakabyemera ubundi ntibabyemere ariko ntibizajye mu bikorwa n'ibintu byakozwe nk'uko ubundi intambara cyane yatangiye mu kimwe magana cyenda mirongo irindwi na cyenda n'umunani ibyo byo kugira ngo babone igisubizo kuri iyo ntambara leta kuko muri bibiri na kabiri gutyo ariko barangwa kubishyira mu bikorwa ubu rero Nyerere Zenawi arapfuye abamusimbuye ntabwo barangije icyo kibazo ejo bundi aha ngaha muri bibiri na cumi n'umunani uyu muminisitiri w'intebe uriho Abiy Ahmed ubwo yageze aha ngaha ati tugiye kwemera uko urwo rubanza rwaciwe muri bibiri na kabiri hanyuma ntibirangire turiko twazana amahoro bazana amahoro ndetse abantu bakibivuga ngo agiye asumara kumara niyo kaniyo kapitali ya Eritrea abonanye na Afwerki perezida wabo kuva bafata ubwigenge bemeranya ko bagiye kubishyira mu bikorwa ndetse n'umubano wabo wo mu rwego rwa diplomati barawusukura nawe aza gusura Ethiopia nibwo ndetse n'uwo muvuye mu bikorwa minisitiri wenda bibiri na cumi n'icyenda yarwagiye igihembo cya Nobel y'amahoro ubwo rero abantu bakagira ngo birahagaze ariko noneho kubera impamvu zabo interine ntayumva ngo ni mu gihugu aho ngaho muri Ethiopia muri imyaka yose kuva muri mirongo icyenda na rimwe iyo ntara ya Tigray niyo yari kwibeshya nibyo navuga ko nta n'iterambere yari ibya gisirikare ari byose bya byinshi bari bafite aho bajya kubasha kwibeshya noneho undi mu premier ministre warasimbuye nyine Nyerekeze nawe yakuyeho bashyizeho inguyu Abiy Ahmed basa naho nabo bagiye kurisha n'abandi cyangwa se batangiye gusa n'abirengagiza
Ekana nonge kuri Jean Damascene Kirose ntabwo nakwibagiwe nifuje ko Tondo abanza gusobanura neza abatwumva uko iki kibazo cyatangiye wumvise amateka yaho byatangiriye izi ntambara zo muri Ethiopia nawe urazikurikirana nk'umunyamakuru iyo ureba ingaruka zishobora kuva muri iyi ntambara ubona zidashobora kurenga imbibi za Ethiopia zikaba zagira kure muri kaba karere k'ihembe rya Afurika niba se bishoboka ubona zakwindwa gute ngo akarere kose katazafatwa
urakoze cyane iyi ntambara nk'uko Tondo yabitanze mu mateka intambara ishobora kuba mbi cyane ku karere kubera ko Ethiopia yirebye mu rusobe rw'ibihugu aho yari yicaye hagati y'ibihugu usanga aricyo gihugu cyari gifite umutekano wavuga ko uhamye muri iyi myaka icumi gusubira icumi ishize cumi n'itanu irahera mu majyaruguru igana mu majyepfo dufite abatigwe mu majyaruguru bari kumanuka abaromo abafara bari gufatanya bagana mu murwa mukuru Addis Abeba noneho nk'uko Tondo yari abivuze mu mateka urumva ni igihugu n'ubundi cyagiye gifatanya na kigenzi cyacyo cya Eritrea mu kurwana no kurwanya ubutegetsi bw'igitugu bwari buriho ubigereranyije rero no kwa ngo Eritrea nta mahoro ifite cyane kwiregwa nayo ikiganza muri iyi ntambara nta wuza aho bisabishyira nyita Tigray bagiye gufata igihugu mu gihe bagifata ubumbe Eritrea byaba byongeye gusubira kuri nabwo dufite Egypt mu ruhande rugana ku nyanja Egypt imeze nk'aho ariyo itambikizana ibintu muri Ethiopia iyo nayo ubwayo ntabwo iri kote ku rundi ruhande niba ari ubucuruzi yari imibanire ntabwo biri kugora hari isoko rijya ku rundi ruhande rwegereye inyanja na rwo mu burasirazuba iryo ubwayo isanzwe ari isomero ry'imitwe y'iterabwoba kandi Ethiopia yajyaga ifasha mu kurwanya iterabwoba riri kubera muri Somalia ifite igisirikare gishoboye kandi cyari gifite imbaraga ngo birumvikana ko nayo igihe bongere ku kijyanye n'iterabwoba kibuzamuke ku rwego ruhambaye ngira ngo nabyo bihangayikishije Amerika cyane nkurikije ibyo ngenda mbona dusigaranye Kenya mu majyepfo Kenya nayo iri bwakire impunzi nyinshi mu gihe intambara yakomeza ikaba yagera mu murwa mukuru Addis Abeba
ndetse tukagira Sudan kurundi ruhande na Sudan y'Amajyepfo izubwazo nazo ziri mu bibazo muri iyi minsi kuko ngo kuburi igihugu nka Ethiopia kukiburamo amahoro bisobanuye ko kari agace kari mu ntara kadatuje kari mu bivurunga.
Jean Damascene ndagushimiye cyondo ndibaza ko nawe ushobora kubona muri buno buryo nkuko Jean Damascene abisobanuye ko iyi ntambara ishobora kuzagira ingaruka mu karere kose k'ihembe rya Afurika ariko noneho reka ngaruke gato ku buryo wari wakomojeho mu kanya aho wavuze ko Abiy Ahmed minisitiri w'intebe wa Ethiopia yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel uyu munsi kuba ari gukangurira abasivile kujya ku rugamba ntabwo ibi bishobora gufatwa nk'ibyaha byo mu ntambara
mbere kuri ibyo mugenzi wacu yaramaze kuba Jean Damascene n'abantu byibutsa nyine ko buriya leta yiboneye ubwigenge igihugu cya Ethiopia cyabaye igihugu kidakora ku nyanja kuko bari bafite icyambu cya Massawa n'icya Trump ibyo byose byagiye kweretse noneho ni bwo nyine kuko arabisobanuye byagiye byakurikira Djibouti no muri Somalia no muri Nigeria na Sudan ndetse na za Kenya. Kenya yavuze ko bagomba guhagarika imirwano yo hejuru ku ruhande rwa Ethiopia na Somalia nayo hagati aho ngaho hari amakuru yavuga ko boherejeyo nabo imitwe y'abarwanyi bajya gukorera imyitozo ahaba muri Eritrea ariko mu by'ukuri yari kugira ngo afashe leta ya Ethiopia. Sudani nayo ifite ibyo bibazo nabo bagiye bakozanyaho abambuka imipaka bajya bakurikiranye abihisheyo baba muri Eritrea cyangwa se muri Tigray naho icyo gice kibazo cyane ibyo nagize tumwe kugira ngo ashimangire ibyo yari amaze kuvuga. Ikindi rero gikomeye murimo kuvuga n'ibyagihembo cy'amahoro igihembo Nobel cy'amahoro abantu baravuga bati ariko si ibindi bice kuko ibyo ntabwo byari ko byabaye konyine murivuga ko na hano muri Amerika igihe bagiha Obama agakurikiraho ziriya ntambara muratirakuvuga hagati nabwo abantu basigaye bibasiga cyangwa se bakavuga n'ibi nawe bakavuga ati se buriya ni igihembo cy'intambara cyangwa n'icy'amahoro nabyo ni ikibazo gikomeye ariko nawe birumvikana niba nk'umuntu iyo gitewe ngira ngo ibyo ubanza kuba ushyira imbere ntabwo bavuga muri ipfumba cyangwa bareke ngo kugira ngo abantu batazapfa nabyo ni ikibazo bashobora kuzamurika icyaha cy'intambara bashobora kuzabarika kuko byo birahari byagiye bigaragara ko indege zabo zigenda zigahonda isasaha naho bitavanguye abasivili bitavanguye n'abasirikare ibyo kandi bikaba biri ku mpande zombi ariko igikomeye gihe kikora kimpangayikishije ni uko nabo bakabashije kuba babafasha gukemura ibyo bibazo twagira icyo bakora nababwiraga ngo mu gihe cyo kwa bamenya igituje gihari kerereho bari bafite umuryango w'umwe bwa Afurika uyuwa icyiciro cyo kibariye niyo twita muri kapitali ya Afurika iyo mirambo yabagira mu gitondo amanywa n'ijoro bakabyuka ugasanga abantu bapfuye ariko ntihagire uza kumanika urutoki ngo abwira ati guverinoma nyamuneka ceceka.
Ku bijyanye n'igihembo cy'amahoro ntabwo yakirebera agomba afite urugamba agomba kurwana simpamya ko aricyo cyabanza mbere yo kurengera leta ariko ikindi nongeraho bigaragara ko ariwe washoye igice kinini cyo gutangiza iyi ntambara iyo urebye uburyo yatangira ukibaza impamvu ariwe uburyo yahisemo aho ku noneho kurengera cya gikombe mu gihe yari agifite uburyo kugira ngo atangize intambara aho ngaho ngira ngo niho umuntu yakomeza no kureba na none
ibyo muvuga ni byo pardonne kuri leta wenda na za amasere akomeza kwigurisha aho ndashaka kumbabarira ibyo uvuga ni byo intambara umenye igihe itangirira umenye igihe ihagarara urahaguruka kuko mu gihe ukubita umuntu umwana umunyafu ukabona wagira hariya akagutera amabuye ari mirenge se wagiye wumva n'abantu bica abandi na biriya rero ni ko wabivuga uravuga ati ngiye mbacanye mbacikikije mbacikikije agiye kubona kubona bintu byari amaze ku isoko.
Ubwo niba numva neza ibyo mushaka kuvuga ntabwo Abiy Ahmed yari azi ko ibintu bizagera aho bigeze ubu ngubu
ntabwo ari byo kandi bigeze ubu yari kuri ibintu byari byiza kuba ku munsi umwe hari amaze ku isoko ari ibyo cyane nabo baragenda barafunga abantu bamenyereye mu Rwanda intambara basa naho babiranze bagenda bigira mu bigunda barangije bapfumuka bamaze kwirukana.
Utarajya kure reka wenda mpite nkubaza ikibazo gishamikiye kuri icyo niba bibaho ko umuntu wigeze guhabwa igihembo nk'iki cyo kuri uru rwego ashobora kucyamburwa urabona Abiy Ahmed yaba afite amahirwe angana iki yo kukigumana
kujya kukimwambura ni ibintu byabamuza urugendo rurerure n'urugendo rurerure ntabwo ntekereza ko yaza nk'aho arakimwambura ariko cyangwa se ubundi nabyo ni ibintu abantu bagomba kugira ngo utekereza nicyo nari nshatse kuvuga ni uko kuvuga ngo umuntu w'umunyamakuru bigaragara ko ntayo kandi nanone nkasubiramo nk'uko niba nari mbereye imvuga y'uko ntabwo igihugu cyaba cyatewe hari umuntu uri guhagarikira aho ngaho ntabwo yari ishyira ngo ngo bitumba ati ni ngombwa ko nabo bashaka ikindi gisubizo rwabugiye batitorerekera ngo kuko niba atarwana abandi barakoresha ati ko ifatiye batarwanya kibazo rero gikomeye n'ibantu bagombye guhera ko nakuguti narabiye baba mwakewe n'ubona iri kibazo aho byakunda gusa naye ndabona abaturage bazandika bamubaza bati bakora iki bakoze
Janda Masukweni Filose, chino chivazo abano, barimo barajikulikira nila hafi, harimo Olusegun Obasanjo, wigeze kuwa president wa Nigeria, alikunga ino mga Amerika, Geoffrey Feltman, barimo basangahu bifu za changwa se, bashaka guhuza impande zombi, babicishije mu biganiro. Ukurikije uko ikibazo kimeze ukurikije aho kimaze kugera umuvuduko izingabo za TPLF ziriho zisatira mu rwa mukuru urabona abagabo hari ikibazo ageraho
bashobora kukigeraho cyangwa nibakigere ariko icyo mbona nuko TPLF Tigray bayoboye urugamba aho bigeze kukurabona ko ari bafite imbaraga zishobora gutuma habaho negotiations cyangwa bijyanye no kuganira niba byemera bizaba ariko kugeza uyu munsi urabona ko ariho barimo muri privacy cyangwa ntebiriho bundi kuko inyeshyamba ziba ari inyeshyamba ubuyobozi buba ubuyobozi akenshi usanga ubuyobozi bukugwa kurusha n'inyeshyamba n'ibyo ubuyobozi bukora bigaragara cyangwa bivugwa cyane kurusha ibyo inyeshyamba zakoze ushobora kubwira ubuyobozi ati nimuhagarike ariko inyeshyamba zo zigakomeza zikaza biragaragara ko ziyoboye zishobora kuba arizo ntandaro yuko hazabaho ibiganiro zibyemye nkaba ntekereza ko Amerika ndetse n'uri uhagarariye ubumwe bwa Afurika nibakomeza kuganira n'impande zombi bashobora kugera ku mwanzuro kuganira hagati ya biriya bice byose hanyuma bakagabana ubutegetsi mbona ari cyonyine gishobora guhosha biriya bice
tondo nawe niko ubibona
nagiye mbona intambara nyinshi zibamo harimo Afurika ari n'ahandi iyo abantu bamaze kurakaranya bakageza hariya niyo bazimbira none ahangaha ni uburyo bwo kugira ngo basubire inyuma bagende bisuganye hazabe mu nzira idatinze ari we gutanga amahoro kuri gahunda ze yatekereje barabikora bavuge ngo nibahagarare bagire gute ariko niyo bahagarara uko mbona hariya hatavuyemo sinze bizaba ari byanyirarureshwa bizaba ari byanyirarureshwa kuko umujinya uri hejuru abandi baramanamo amahirwe kugira ngo hizi basubize buriya gutegeka abandi bakagira amahirwe yo kugira ngo bakabonamo amahirwe yo kugira ngo bacirikishe abanyatigari babacirikishije ku buryo rero amahirwe yuko hazavamo ibiganiro by'amahoro kandi abantu bakabyubahiriza ntabwo ari 50% ntabwo ari ingagi bazabyemera basubire inyuma bajye kugenda bisuganye
turi gusatira umusozo w'ikiganiro reka mbabaze ikibazo kituganisha ku musozo w'ikiganiro mu bihe nk'ibi by'intambara abaturage baba bashaka kumva abakuru b'ibihugu cyangwa se za guverinoma bababwira amagambo yo kubahumuriza ejo bundi Abiy Ahmed aherutse gutangaza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe umuturage wumva ibi ntabwo yumva ko inzira isigaye yonyine yo kugira ngo abone amahoro ari uguhunga mu gihe ku rundi ruhande kwaba ari nko gutiza umurindi hadoi cyangwa se umwanzi bahanganye reka mpere kwishanda amasende nawe kurakurikiza
igihe kibazo kinagora yewe biragoye ko wanavuga ngo Ethiopia kurwana n'abantu b'abatigure n'abo mu Ethiopia abarumo no Ethiopia abafaranye Ethiopia n'abandi n'utundi tugurupe twishyize hamwe ejo bundi bagakora urunana ushobora kubivuga uti Ethiopia irwana n'abantu ariko ugasanga ubu uri kubwira muri Arisa ni mukuru urimo kuri urwo rugamba ruguriyo ngiyo mu nyeshyamba kuvuga ngo Leta iri kurwana n'abantu biragoye kuko n'abantu bayo ni nta bavandimwe bafite bene babo Addis Ababa abatigureyo bari mu nzego hari abari mu nzego donc ni nabo ba Oromo noneho Oromo yo ni n'ubwoko bwa Ministry Abi sinavuga ngo ni intambara y'abavandimwe n'igorera ni intambara y'abantu basangiye igihugu batangiye icyo kivandimwe aho rero ntekereza ko disikuru nk'iriya nyine nk'umuyobozi aba agomba kuyivuga akavuga ko ibihe bikomeye kandi kuko biba bikomeye burya ariko nanone abaturage baba banabimenye mbere ye burya kuko baba baraganira bazobigana barahamagarana bazobigana bikaba rero mu gihe nyinshi hari uko yitwara ariko icyo yavuga cyose aragomba nyine kurarika abantu kugira ngo arengere ubutegetsi bwe arengere ubuyobozi bwe yerekane ko nawe hari icyo
sinzi niba Chondo nawe hari ubundi buryo ashobora kuba abibonamo Chondo ijambo ni ryawe
urakoze nanone Timo biriya arimo gukora nibyo n'undi wese ufite ubutegetsi cyangwa se n'u Rwanda yagakoze abashaka kugira ngo abantu bumve ko arimo ari ingenzi gutaha kuko niba harimo liberasiyo ya Oromo ariwo bwoko akomokamo harimo abamwe baturiye ariyo bivuze nta kigatuma harimo n'abandi bavuga bati abandi babanga mwabo buri wese rero abashaka kugira ngo agire reze rwanda no kuvuga ahantu ashaka kuvana abashyigikiye iyo ntambara haba mu barwanyi haba no mu ngufu zo ndashaka kuvuga nta mikoro ni ngombwa rero ko ababwira ati nashize igishobora kuba kibi nanone rero muri ibyo ngibyo iyo wabikoze ni uko hashobora kubamo ubwicanyi hagati y'amoko atandukanye n'umukuku bwabo hagati aho ngaho ugasanga abahomo babigisha abahomo ukabyuka mu gitondo turiya ni ukwambi ameze we akavuga ati niwe muri we nicyo kintu kibi kirimo kijya guhura n'ibindi byakubwiraga nta yindi rangati yakoresha ntabwo yavuga ati muzajye kugenda mubahe amapipi muzagende mujye kubaha ibipipo nibyo nakubwiraga nanone nahereyeho ko muri wese ashaka kugira ngo azagende atsinde kandi uwo wawe wamutse watsinze amutsinze ubuhenu ahavane isomo bamushishije umunsi umunyazi
intambara iriya ntambara ntabwo ari nziza kuri etiyopiya ntabwo ari nziza ku gihugu nka kiriya twafataga nka modele mu majyambere mu bikorwa remezo mu gutera imbere mwese mwakiye ku kibuga cya Addis Abeba wabonaga rwose ari igihugu gitekanye gituje cy'intangarugero ubukungu bukura noneho rero kuzana intambara hagati y'amoko icyo bisiga n'icyo bivuze urumva ko ntabwo bizagira ingaruka nziza icyiza ni uko habaho ayo masezerano bakaba bahagarika bakagabana ubutegetsi niba ari byo bashaka ariko abaturage ntibahagendere n'izo nzangano ntibazigize hagati y'amoko nibyo byiza muri kariya gace
cyondo nawe dusoreza ikiganiro niba hari icyo wumva ntakubajije ariko washaka kuvuga mu magambo makeya
urakoze ni biriya bintu byose bituruka ku gitugu nacyo kirimo kuva mbere nawe afashe ubutegetsi nawe icyo gitugu cyari gihari icyo kintu cyo kwikanyiza cyari gihari cyo kujya mu bintu byose bigiye muri kigali n'abandi bose iyo bibona ko hari nk'ikikirwa ni nk'uko iterambere rirahari harimo gahunda y'intuza rwose batwaye nka gisirikare bagatera imbere ugasanga ibintu biragaragara uko utuye bakaba bamukunze ugeze gutyo bikaba byagenze gutyo ubwabyo ni ikibazo gikomeye n'undi uzajyaho rero niko bizamera kuko iryo terambere ryagaragara ryari rihari yewe nahageze muri za 88 n'umunani irangira ubu byari bimeze abantu bari bakiriye bameze nabi bakiriye bakiriye kubwira rero abantu bagize aho bavugutse imbere mu gihugu kimeze neza abantu barashima none cyose bigiye kuba umuyonga kuko babashyize kuri pamu ntibagende birukanka batabanje kubyumvikanaho n'ejo bundi no kugira ngo bariya bafate ubutegetsi batangire kujya gukosora abo babakandamije nabyo ni impamvu ziri ngibyo by'abantu bakubwira bati murashaka demokarasi murashaka icyizezi murashaka igitugu kigira aho ngaho kikazana amabi nkani ibintu byose byo kugira ngo bishyire nk'ibyo bamaze kwimenyereza murimo kuvuga bati turashaka imishyikirano aho kugira ngo bashyikirane bakavuga bati ndakoresha ingufu za gisirikare ni ikibazo rero gikomeye biradindiza abo baturage inzara zo muri etiyopiya zari zimaze kugabanuka kandi niba ukibuga kiriya gihugu nicyo cya kabiri muri afurika gifite abaturage benshi nubwo havuyeho eritereya gifite abaturage bose ni cya kabiri nyuma ya nigeria mukagenda rero noneho ejo muri mazu kugeraho bigatsinduka kubera iki kubera ubwo busumbane bwaje buhaba buba aho ngaho n'uje kuza kwajya kubukosora akabukosora akoresheje ingufu n'abandi barubatse izindi ni ikibazo gikomeye birababaje
cyondo jarive umunyapolitike wabaye muri etiyopiya nawe jean damascene filos ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi ry'amerika
murakoze cyane
inshuti rero bakunzi b'ijwi ry'amerika ivugira hano washington dc ikiganiro twari twabateguriye ku kibazo cy'intambara yo muri etiyopiya n'aha gihumurije mwagiteguriye kandi mukigezwaho nanjye tim harris shimwe ugire umunsi mwiza nakagaruka
turamushimiye mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe n'abatumire baganiriye uyu munsi ku kibazo cy'intambara n'amakimbirane akomeje kuvugwa mu gihugu cya Ethiopia kuva umwaka ushize kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi nongeye kubifuriza ubuzima bwiza n'amahirwe ku miryango yanyu murakarama.